Olwembere kwesibyeko obato tyambuzo bato tya chusa chusa edowoza kubanga wansi w'omusalaba waliwo amaanyi agakutula enjegere kati twale ddala kkiriza nange nti mu linnya lya Yesu byonna biyinzika. Aleluya. Olwembere kusibyeko obadde otya mbuzo obadde otya kyusa eyebeera ndowooza okimanyi mu musaayi gwa Yesu tulira amaanyi agakyusa embeera batitwale ddala kkiriza nange ti mu linnya lya Yesu byonna biyinzika. Aleluya.
Aleluya Mukama.
Bali kitanda ky'okolako kakkiriza Mukama. Bamusindika mama naguma nagamba wekoma ku Yesu oyo zena sumululwa nawo lwalero twale dala volokoka kuba Yesu wali atume ekigambo kyene kiwonye ndwadde zafekiriza ona ona leero. Aleluya Mukama.
Aleluya Mukama.
Kwati kitanda kyokolako kukiriza Mukama. Sakwa na manya gechiziki za gambe vyokola Lubale wechi kambi sambwa Neweri batogo Antibo sibanga na yasiba Era busumulula na yasumulula Chovola banyimba rente nane ngulumi Zakabaka wafe Yesu mulamu. Hallelujah Mukama.
Hallelujah. Hallelujah chitanda.
Kwa chitanda chokolo kukakiriza Mukama.
Sobola vyo na vizika
chogolokoka yatululwa lero ntyo sobola.
Hallelujah chitanda.